magaalada Baydhabo iyo waliba la ka qoobday kulan lagu ka hadlay sidii deegaanada Koonfur Galbeed ee dheer si lahay adeegyada caafimaadka kaasoo niyaa qaban qaabadii wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed kulankii waliba ku qayb galay shaqaalaha wasaaradda saraakiil caafimaad oo ku dareeri wasaaradda caafimaadka Soomaaliya hubna kale oo ku shal dareeri hay'adaha shaqo wadaag iyo yiin wasaaradda iyo masuuliyiin kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maxamed nuur maxamed ee furtaanka shirka kuweed ku hadlay ujeedka kulanka
marka insha Allah lamdaas beer way rajeyna anti walbadan qadala doona oo bilaar action point yar ayaan hor aan lahan mana document garay marka action point yar way faraan insha Allah anti mana case by case uu kursuruna walaa inuu qof samin inuu fiirina walaa inuu qof samin inuu aragna then way forward ka maskala si uu halka ugu deere lahayn ninka wada hadan oo bilaar antum oo dad inta fadhiyaan ku leeyahay meel tarahayna batnas batnas kan way buu waa heedo iyo masuul ka humanitarian actors ki oo health and nutrition wash delivery soo biyaayaan marka uu dhan way ba adeega hayna bulshada adeeg uu biyaaran way diin u baahan yahay insha Allah hadii la arsadii oo leeyahay mutala galay intii bukaanada masuul qofka beneficiary xaq uu soo lahayn inuu diirsan oo bilaar wasaarad ahaan insha Allah hor ku leeyahay oo bilaar waa si hoojiyana way ba hagaajiyana insha Allah qof walba masuul maamul anagu walba Koonfur Galbeed ka noolna intis equally ah oo adeega caafimaad uu san hal doon ho bilaar insha Allah partners kana soo dhow yaan shaqeyna wasaaradda qayba ku atay mashruucyada oo hirgo iyo mana galanta ka hayda sida damar caafimaad iyo maruu caafimaad iyo mashruuc kale jiraan oo toos wasaaradda maskala government funding project ah marka partners may ku rajeynaa insha Allah kulli waxyaabaha qof Soome iyo intina la share garayaan waxyaabaha oo challenge ajiron isla wada fiirina ogsoona guud ahaan way jirtay walaalo dhaqaale yar sanadkan ramadaan 2024 guud ahaan way jirtay Soomaali gaar ahaan Koonfur Galbeed ay ku jirtay waa funding issue waa xarumo badan oo shaqeeyaan marka hore 2020 ay shaqeeyaan oo 24 leh ya jiraan because of funding issue that are dealing here naftii oo safiirana miro oo gaabis ku jira hoobila era haddana aadan na fiirnay adeeg inuu si gaar ah ku dirsi lahayn bulshada Koonfur Galbeed guud ahaan dareema kartaan boqolkiiba 70 siyaadun waa dad xool dhaqatay beerdeen badan yiin sanadooyin kale dhaafayna way baaid maana tabar doornaa xaalado abaaro iyo deegaanada oo macna oo deegaanka ka jira marka insha Allah waa ID bill badan Koonfur Galbeed ima bay dhawaa tag yar ugu baahantii idiga ah madad deersi si equal ah baatanaaski wasaaradda insha Allah iyo way ba ku goonantii oo idiga si macna u deersina bulshada marka isagu dadka oo macna fadhiga ka sheegay hay oo idiga ahmadna bi hay oo isagu kaarada wasaaradda caafimaadka marka insha Allah lamadun beero usrugna way rajeynaa intii action point oo muhiim oo shaqadaana oo bilaara then action point gaasna naqdo doon ko oo maana fiil ahaan in ku shaqeeyaan ho bilaara naga meeting way rajeynaa walaay inuu haddu ku hadalna markii isku hoyna naga meeting una war ku bedelnay intii una soo koyna insha Allah taa rajeynaa walaay markaas ay una maana level ka kiidan ku basagna soo maana cooperatively affairana ho bilaar markii ila ma hasanti
kulankan ya waliba uu soo dareer doone muddo la maalmo de waliba nadiirada la ka saar doone arimaha caafimaadka deegaanada Koonfur Galbeed.